Igitabo Abahanuzi n'Abami, igice cya 47. Yosuwa na Marayika. Iterambere rikomeye ryakozwe n'abubatsi b'urusengero ryakojeje isoni kandi rikangura ingabo z'umubi bikomeye. Satani yiyemeje gukaza umurego kugira ngo acogoze kandi ace intege ubwoko bw'Imana akoresheje kubwereka kudatungana kw'imico yabwo. Iyo abari barababaye igihe kirekire bitewe no gucumura bongera kugushwa mu gusuzugura amategeko y'Imana, bari kongera gushyirwa mu bubata bw'icyaha. Bitewe n'uko Abisirayeli bari baratoranyijwe kugira ngo barindire kumenya Imana mu isi, Satani yari yaragiye abagaragariza urwango mu buryo bwihariye. Yari yariyemeje kubarimbuza. Igihe babaga bumvira Imana, ntiyashoboraga kugira ikibabakorera. Niyo mpamvu yari yarakoresheje imbaraga ze zose n'uburyarya bwe bwose kugira ngo abagushe mu cyaha. Kubwo gufatwa mu mutego n'ibishuko bye, bari barishe amategeko y'Imana kandi bari bararetswe ngo bahinduke umuhigo w'abanzi babo. Nyamara nubwo bajyanywe i Babuloni ari abanyagano, ntabwo Imana yabahannye. Yabohererezaga abahanuzi bo kubacyaha no kubaburira kandi bakabakangurira kubona icyaha cyabo. Igihe bicishaga bugufi imbere y'Imana kandi bakayigarukira bihannye by'ukuri, Imana yabohererezaga ubutumwa bwo kubakomeza, ivuga ko izabarokora, ikabakura mu bunyage barimo, ikabakomorera ku buntu bwayo kandi kongera kubatuza mu gihugu cyabo. Noneho ubwo uyu murimo wo kubakomorera wari waratangiye kandi abasigaye bo mu Bisirayeli bakaba bari baramaze kugaruka mu Buyuda, Satani yiyemeje kugwabiza ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi w'Imana, kandi kubw'uwo mugambi we yashakaga gukoresha amahanga y'abapagani kugira ngo abarimbure burundu. Nyamara muri ako kaga, Uwiteka yakomeresheje ubwoko bwe amagambo meza amara umubabaro. Zekariya, igice cya 13. Binyujijwe mu mfashanyigisho ikomeye igaragaza umurimo wa Satani n'umurimo wa Kristo, Uwiteka yerekanye ububasha bw'umuhuza w'Abisirayeli bwo gutsinda umwanzi urega ubwoko bwe. Mu iyerekwa, umuhanuzi Zekariya yabonye Yesu umutambyi mukuru yari yambaye imyenda y'ibizinga, Zekariya igice cya 3:1-3, ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, asaba Imana imbabazi mu cyimbo cy'ubwoko bwe bwari bubabajwe. Ubwo yasabaga ko amasezerano y'Imana yasohozwa, Satani yahagurukanye ishema n'isheja kugira ngo amurwanye. Satani yatunze agatoki ibicumuro by'Abisirayeli, avuga ko ari byo mpamvu yatuma batakomorerwa ngo bagirirwe ubuntu bw'Imana. Yavuze ko ari umuhigo we, kandi asaba ko batangwa bagashyirwa mu maboko ye. Umutambyi mukuru ntiyashoboye kwiburanira ubwe cyangwa ubwoko bwe ngo yisobanure ku birego by'umwanzi. Ntabwo avuga ko Abisirayeli ari ba miseke igoroye. Mu myenda y'ibizinga yari yambaye yashushanyaga ibyaha by'ubwoko bwe yarahagarariye, yahagaze imbere ya marayika, yatura gukiranirwa kwabo, ariko kandi atunga urutoki kwihana no gukorwa n'isoni kwabo, ari nako yishingikirije ku mbabazi z'umucunguzi ubabarira ibyaha. Mu kwizera yasabye gusohorezwa amasezerano y'Imana. Nuko wa marayika ari we Kristo ubwe, umukiza w'abanyabyaha, ahera ko acecekesha umurezi w'ubwoko bwe avuga ati, "Uwiteka guhane yewe Satani." Niko ku Uwiteka watoranyije Yerusalemu guhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Zekariya igice cya 3:2. Abisirayeli bari baramaze igihe kirekire mu itanura ry'umubabaro. Kubera ibyaha byabo, bari barageze hafi rwose yo gukongorerwa mu muriro ugurumana wacanywe na Satani n'abakozi be kugira ngo barimbure. Ariko noneho Imana yari yararambuye ukuboko kwayo kugira ngo ibakure muri uwo muriro. Ubwo kwinginga kwa Yesu wakwemerwaga, hatanzwe itegeko ngo nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze marayika abwira Yesu ati, "Ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika n'imyenda." Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Zekariya igice cya 3:4-5. Ibyaha bye bwite n'iby'ubwoko bwe byari bibabariwe. Isirayeli yari yambitswe imyenda mishya, ariyo gukiranuka kwa Kristo bari babazweho. Igitambaro cyashyizwe ku mutwe wa Yesu kimeze nk'icyambarwaga n'abatambyi, kandi cyabaga cyanditsweho ngo yerejwe Uwiteka. Kuva igice cya 28:36, bisobanuye ko nubwo hari ibicumuro byamuranzweho kera, noneho yujuje ibyangombwa byo gukorera imbere y'Imana mu buturo bwayo bwera. Noneho marayika yabwiye Yesu ati, "Uwiteka nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha." Zekariya igice cya 3:7. Iyo yumvira yari kuzahabwa ikuzo, akagirwa umucamanza cyangwa umutware w'urusengero n'imirimo yose yarukorerwagamo, kandi muri ubu buzima yagombaga kugendera hagati y'abamarayika bamufasha, ndetse amaherezo akazaba ari kumwe n'imbaga izaba ihawe ikuzo, izaba ikikije intebe y'ubwami y'Imana. Umva yewe Yesu umutambyi mukuru, wowe na bagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko abari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzumbura. Zekariya igice cya gatatu umurongo wa munani. Ibyiringiro by'Abisirayeli byari bishingiye muri Shami umurengezi. Yosuwa n'ubwoko bwe bari barabonye imbabazi kubwo kwizera umukiza wajyaga kuzaza. Kubwo kwizera Kristo bari barakomorewe ubuntu bw'Imana. Kubwo kwishingikiriza ku byo Kristo yakoze, iyo bagendera mu nzira ze kandi bagakurikiza amategeko ye, bari kuzaba ibitangarirwa, bakubahwa nk'abatoranyijwe n'ijuru mu mahanga yose yo ku isi. Nk'uko Satani yaregaga Yosuwa n'ab'ubwoko bwe, niko mu bihe byose arega abantu bashaka imbabazi n'ubuntu by'Imana. Ni umurezi wa bene data uhora barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 10. Urugamba ruhora ruhinaniye ku muntu wese wacunguwe agakurwa mu butware bw'ikibi, kandi izina rye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo umuntu wakiriwe mu muryango w'Imana abura gutera umwanzi kumurwanya akomeje. Ariko wari ibyiringiro by'Abisirayeli mu gihe cya Yosuwa, akababera umurinzi, akabatsindishiriza kandi akabacungura, niwe byiringiro by'itorero muri iki gihe. Ibirego Satani arega abashaka Uwiteka ntibiterwa n'uko atanejejwe n'ibyaha byabo. Yishimira cyane imico yabo irimo ibizinga, kuko azi neza ko ashobora kubanesha gusa ari uko bishe amategeko y'Imana. Ibirego barega bituruka gusa ku rwango afitiye Kristo. Binyuze mu mugambi w'agakiza, Yesu acagagura ingoyi Satani yabohesheje umuryango wa muntu, kandi akarokora abantu abakura mu bubasha bwa Satani. Iyo umwigomeke gica yitegereje ibihamya by'ubutware bw'ikirenga bwa Kristo, urwango rwe n'ubugome bwe bwose birabyuka, maze agakoresha imbaraga z'ubugome bwe ndetse n'uburyarya kugira ngo akure mu maboko ya Kristo abana b'abantu bakiriye agakiza. Satani ajyana abantu mu gushidikanya, akabatera kutagirira Imana icyizere ndetse no kwitandukanya n'urukundo rwayo. Abageragereshwa kwica amategeko, maze bamara kwica akavuga ko ari imbohe ze, akarwana avuga ko Kristo nta burenganzira afite bwo kubamwambura. Satani azi ko abantu basaba Imana imbabazi no kugirirwa ubuntu bazabibona. Niyo mpamvu ashyira imbere yabo ibyaha byabo kugira ngo abace intege. Aho iteka ashaka akito ko kurega abagerageza kumvira Imana, ndetse n'umurimo wabo uhebuje kandi wemewe rwose, ashaka kugaragara ko wanduye. Akoresheje amayeri atabarika ndetse n'ubugome bwihishe cyane kandi bukabije, aharanira ko bacirwaho iteka. Mu mbaraga ze bwite, umuntu ntashobora guhangana n'ibirego by'umwanzi, ahubwo ahagarara imbere y'Imana yambaye imyambaro yandujwe n'icyaha kandi yatura icyaha cye. Ariko Yesu umuvugizi wacu we ahazana kwinginga gufite umumaro, asabira abantu bose bamuragije ubugingo bwabo kubwo kwihana no kwizera. Arababuranira kandi kubw'ingingo zifite ububasha z'ikaruvari, atsinda umurezi wabo. Kumvira amategeko y'Imana kwe gutunganye kwamuhaye ububasha bwose mu ijuru no ku isi, kandi asaba se kugirira imbabazi no kwiyunga n'umuntu wacumuye. Abwira uwaregaga ubwoko bwe ati, "Uwiteka guhane yewe Satani. Aba nabo naguze amaraso yanjye ni imishimu ikuwe mu muriro." Kandi abamwishingikirizaho mu kwizera abaha ibyiringiro ati, "Ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane." Zekariya igice cya gatatu umurongo wa kane. Abantu bose bambaye ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo bazahagarara imbere ye ari abatoranijwe, indahemuka n'abanyakuri. Satani nta bushobozi afite bwo kubavuvunura mu biganza by'Umukiza. Nta muntu n'umwe wigeze asaba kurindwa afite kwihana no kwizera Kristo azigera yemera ko aba munsi y'ubutware bwa Satani. Yarahiriye mu ijambo rye ati, "Ahubwo yisunga imbaraga zanjye abone kuzura nanjye ndetse niyuzure nanjye." Yesaya igice cya 27 umurongo wa 5. Isezerano Yosuwa yahawe ryahawe abantu bose ngo, "Nugendera mu nzira zanjye, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaza." Zekariya igice cya 3 umurongo wa 7. No kuri iyi si abamarayika b'Imana bazagendera iruhande rwabo, kandi amaherezo bazahagararana n'abamarayika bakikije intebe y'ubwami y'Imana. Iyerekwa Zekariya yagize ryerekeye Yosuwa na marayika rihuje cyane rwose n'ibiba ku bwoko bw'Imana mu mirimo isoza yo mu munsi ukomeye w'impongano. Icyo gihe itorero ryasigaye rizagera mu kigeragezo n'umubabaro bikomeye. Abakurikiza amategeko y'Imana kandi bagakomeza kwizera Yesu bazagerwaho n'umujinya w'ikiyoka n'ingabo zacyo. Satani abara ko abatuye isi arabe, kuko yigaruriye ndetse na benshi mu bavuga ko ari abakristo. Ariko hariho itsinda rito ry'abarwanya ubutware bwe. Ashoboye kubatsemba ku isi yaba ageze ku ntsinzi ye rwose. Nk'uko yateye amahanga y'abapagani gushaka kurimbura Abisirayeli, niko mu gihe kiri imbere cyegereje azahagurukiriza ubutegetsi bw'inkozi z'ibibi bwo ku isi kurimbura ubwoko bw'Imana. Abantu bazasabwa kubaha amategeko y'abantu, nyamara bica amategeko y'Imana. Abantu b'indahemuka ku Mana bazameneshwa, barwanywe kandi bagirwe ibicibwa. Bazagambanirwa n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe na bene wabo n'inshuti, ndetse bigere n'aho bicwa. Ibyiringiro byabo rukumbi biri mu mbabazi z'Imana, kandi uburinzi bwabo bwonyine buzabisengesha. Nk'uko Yosuwa yasabiraga imbere ya marayika, niko abagize itorero ryasigaye bazasabira kubabarirwa no gucungurirwa muri Yesu, umuvugizi wabo, bafite umutima umenetse no kwizera kudacogora. Abo basobanukiwe neza uburyo imibereho yabo irangwa n'icyaha, babona intege nke zabo ndetse n'uko badakwiriye kandi biteguye kwiheba. Umushukanyi aba yiteguye kubarega nk'uko yari yiteguye kurwanya Yesu. Atunga urutoki imyenda yabo y'ibizinga, ariyo mico yabo yanduye. Yerekana intege nke zabo n'ubupfapfa bwabo, akerekana ibyaha byabo byo kudashima, kuba badasa na Kristo, ndetse ibyo bikaba byarasuzuguje umucunguzi wabo. Ashishikarira kubatera ubwoba kubwo gutekereza ko ibyabo nta garuriro bifite, ndetse ko ibizinga byo kwandura kwabo bitazigera byuhagirwa ngo bikurweho. Iyo Satani akora atyo, aba yiringira kurimbura ukwizera kwabo kugira ngo batwarwe n'ibishuko bye ndetse bareke kubaha Imana. Satani azi neza ibyaha yateye ubwoko bw'Imana gukora, kandi abarega avuga ko kubw'ibyaha byabo bikuriyeho uburinzi bw'Imana, bityo akavuga ko afite uburenganzira bwo kubarimbura. Avuga ko bakwiriye gucibwa ntibagirirwe ubuntu n'Imana nk'uko nawe byamugendekeye. Aravuga ati, mbese aba ni bo bantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru ndetse n'umwanya w'abamarayika bifatanyije nanjye? Bavuga ko bubaha amategeko y'Imana, ariko se bakurikije amabwiriza yayo? Mbese ntibabaye abikunda aho gukunda Imana? Mbese inyungu zabo bwite ntibazirutishije umurimo wayo? Mbese ntibakunze iby'isi? Reba ibyaha byaranze imibereho yabo. Reba ukwikanyiza kwabo, ubugome bwabo n'uburyo bangana. Mbese Imana izanca imbere yayo n'abamarayika banjye, ariko igororera abakoze ibyaha nk'ibyo twakoze? Uwiteka, ntushobora gukora ibi mu butabera. Ubutabera busaba ko batsindwa n'urubanza. Nyamara nubwo abayoboke ba Kristo bakoze icyaha, ntabwo birunduriye mu gutegekwa n'abakozi ba Satani. Bihanye ibyaha byabo ndetse bashatse Uwiteka bicishije bugufi kandi bafite imitima imenetse, bityo umuvugizi wabo wo mu ijuru arabasabira. Uwagiriwe nabi bikomeye cyane kubwo kuba indashima kwabo, we uzi icyaha cyabo ndetse no kwihana kwabo, aravuga ati, Uwiteka guhane yewe Satani. Aba bantu nabatangiye ubugingo bwanjye, banditswe mu biganza byanjye. Bashobora kuba bafite ibidatunganye mu mico yabo, bashobora kuba baratsinzwe mu mihati yabo, ariko barihanye, kandi narabababariye kandi ndabemera. Ibitero bya Satani birakomeye, ibinyoma bye ntibigaragara neza, ariko ijisho ry'Uwiteka riri ku bwoko bwe. Umubabaro wabo urakomeye, ibirimo iby'umuriro w'itanura rigurumana bisa n'ibyenda kubakongora, ariko Yesu Kristo azabakuramo bameze nk'izahabu yanyujijwe mu muriro. Imico y'isi barangwaho izakurwaho kugira ngo ishusho ya Kristo igaragazwe mu buryo butunganye. Inshuro nyinshi bibasha gusa naho Uwiteka yibagiwe akaga itorero rye ririmo ndetse n'ibikomere riterwa n'abanzi baryo. Nyamara Imana ntiyaryibagiwe. Nta kintu na kimwe muri iyi si izirikana ku mutima wayo nk'itorero ryayo. Ntabwo ari ubushake bwayo ko amategeko y'isi yakwanduza amateka y'itorero. Ntabwo Imana yigera isiga ubwoko bwayo ngo butsindwe n'ibishuko bya Satani. Imana izahana abantu bayihagararira nabi, ariko izagirira imbabazi abantu bose bihana babikuye ku mutima. Abamutabaza ngo abahe imbaraga zo gukuza imico ya Gikristo, azabaha ubufasha bwose bakeneye. Mu bihe biheruka, ubwoko bw'Imana buzanihishwa kandi burizwe n'ibizira bikorerwa mu isi. Bazaburira abanyabyaha barira, bababwira iby'akaga barimo kubwo kuribata amategeko y'Imana, kandi bazicisha bugufi imbere y'Uwiteka bihana bafite agahinda katavugwa. Abanyabyaha bazabaseka ku bw'ako gahinda kabo, kandi bagira urw'amenyo kubararika kwabo bakomeje. Nyamara gahinda no gukozwa isoni by'ubwoko bw'Imana ni igihamya kidashidikanywaho cy'uko buri gusubizwamo imbaraga no gukuzwa kw'imico batakaje kubera icyaha. Basobanukirwa neza ububi bukabije bw'icyaha bitewe n'uko barushaho kwegera Kristo, kandi amaso yabo bakaba bayahanze ku butungane bwe buzira amakemwa. Ubugwaneza no kwicisha bugufi nibyo byangombwa bituma umuntu agera ku byo agambiriye no ku ntsinzi. Ikamba ry'icyubahiro ritegereje abantu bapfukama munsi y'umusaraba. Abana b'Imana b'indahemuka kandi basenga barinzwe nayo. Bo ubwabo ntibazi uko barinzwe bikomeye. Abatware b'iyi si bakoreshejwe na Satani bashaka kurimbura abana b'Imana, ariko iyaba amaso y'abana b'Imana yahumukaga nk'uko byagendekeye amaso y'umugaragu wa Elisa ubwo bari i Dotani, babona abamarayika b'Imana babagose babakingiye ingabo z'umwijima. Igihe ubwoko bw'Imana bubabariza imitima yabwo imbere yayo busaba kubonezwa umutima, hatangwa itegeko rigira riti, nimubambure iyo myenda y'ibizinga, kandi hakavugwa amagambo akomeza agira ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Zekariya igice cya 3:4. Ikanzu izira ikizinga yo gukiranuka kwa Kristo yambikwa abana b'Imana bageragejwe kandi b'indahemuka. abasigaye b'insuzugurwa bambikwa imyambaro myiza cyane itazongera kwanduzwa no kwangirika ko mu isi. Amazina yabo akomerezwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, akandikwa mu mazina y'indahemuka zo mu bihe byose. Batsinze amayeri y'umushukanyi, ntibigeze bateshurwa ku kuba indahemuka kwabo no gutontoma kw'ikiyoka. Noneho barinzwe amayeri y'umushukanyi by'iteka ryose. Ibyaha byabo bishyirwa kuri nyirabayazana w'icyaha, bambikwa igitambaro cyiza mu mutwe. Igihe Satani we yasukiranyaga ibirego bye, abamarayika bera bataboneshwa amaso baba bakubita hirya no hino bashyira ikimenyetso cy'Imana ihoraho ku ndahemuka. Abo ni babandi bahagararana n'umwana w'intama ku musozi Siyoni, bafite izina rya Data wa twese ryanditswe mu ruhanga rwabo. Baririmbira indirimbo nshya imbere y'intebe y'ubwami, kandi iyo ndirimbo nta muntu wabasha kuyimenya keretse babandi 144 bacunguwe bagakurwa mu isi. Abo ni bo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 4 n'uwa 5. Noneho gusohora kuzuye kw'amagambo ya marayika kuba kugezweho. Umva yewe Yosua umutambyi mukuru, wowe na bagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko bari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzumbura. Zekariya igice cya 3 umurongo wa 8. Kristo agaragara ari umucunguzi w'umurengezi w'ubwoko bwe. Noneho abasigaye babaye ibitangarirwa rwose, kuko amarira yabo no gukorwa n'isoni ko mu rugendo rwabo bisimbuwe n'ibyishimo n'icyubahiro imbere y'Imana n'umwana w'intama. Uwo munsi ishami ry'Uwiteka rizaba ryiza rifite icyubahiro. Abisiraheli bazarokoka, imyaka yo mu gihugu izaba ryohera cyane ibabere myiza. Maze uzasigara Siyoni n'i Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'i Yerusalemu azitwa uwera. Yesaya igice cya 4 umurongo wa 2 n'uwa 3.